fui luchando. Angizange ngokulwa mina ntombi, no 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 no. Ngizofuna uthando, manje ngiyasaba. Ubaba kunevo love for mama, yeah. Unevo love for mama, yeah. Manje ngiyasaba. Ngizabe mbiza ngongundongundu, mina ngeyizabe nganono. Ngizicelela ushwele yayinono. Mina ngiswayivela impulompulo, kodwa nginalutho nginebhokobhoko. Uthi uzongichitha ubuqophu, yena uzifunela inkomo. Baba ngiyayithanda ingane yakho, mina ngizomshada umntanakho. Baba ngiyithanda ingxabano, shwele nje khola nginambakami. Angizange ngokulwa mina ntombi, no 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 no. Ngizofuna uthando, manje ngiyasaba. Ubaba kunevo love for mama, yeah. Unevo love for mama, yeah. Manje ngiyasaba. Yangzonda baba kuyangxosha uthi uzongixhoba ngoba nginankomo ngiyamphoqa. Mina nawe dala sivele emaweni, sofa silahlane sithandane emfuleni, silala sibambene nasemalibeni. Sibusiso sogogo siyosala eqibeni, kusembundo zankomo sikhibhela ululevu. Kwandonga ziyaduma siyolala sibaleni. Keshawe umoyo pholeli, babakho siyombona siyobuya ekhohleni. Angizange ngokulwa mina ntombi, no 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 no. Ngizofuna uthando, manje ngiyasaba. Angizange ngokulwa mina ntombi, no 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 no. Ngizofuna uthando, manje ngiyasaba. Ubaba kunevo love for mama, yeah. Kunevo love.